When you come around, you come around. Roho yangu inagutuka. Tena kila kitu kinazunguka. Ninapenda nikiwa nawe. Siogopi, siogopi, kuja kwangu we, nipe nikupe my love. Na kuahidi for my baby any day niko ready. Kuja mapema, usikawie kuja kwangu, kuja mapema.
Macho haya na pasia, kwako ndio nimekwamea. When you look at me, lie next to me, my future's all I see.
Oh, in your eyes, I find my home. Nilikuwa nafanya nini? Came alone,
and I just want you. I need you to know you are the one. You're all I need and more.
But tonight, how do I show you that nothing's ever felt so true?
Thank you.